An be kuma basketi sanfɛcilu kan fɔlɔ. O ɲɔgɔndanba min tɔgɔ Basketball Africa League baliko don. O san wɛrɛ 2025 ɲɛbila ɲɔgɔndan min daminɛna tarata tɛmɛnen Abidjan Trècheville Palais des Sports la a be sɛnsɛn na ka se a labanyɔrɔ ma. Bari a be kuncɛ sinikɛnɛ kari novanburukalo tile 10 san 2024 na. Stade Malien de Bamako Mali cɛbɔ a kɛnɛ kan ale y'a ka sɛbɛn sɔrɔ ka taa demifinali la. Boko saba pulu kɔnɔna na a ye sebaaya saba sɔrɔ. Kunu alamisa kɛra a ka boko sabanan ye ani a ka sebaaya sabanan. Kunu Gabon Muanda basketi binna kuru 53 stade ɲɛkɔrɔ kuru 79. Stade Malien de Bamako ni Kaji Sport Academy ka bɔ Cameroun olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ demifinali kɛnɛ kan. Ka da kan groupe B jɔyɔrɔ filanantigi ye Kaji Sport Academy de ye. Jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Tripoli Alali de bolo ale dun jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ kɛnɛ in kan Abidjan. Ka sira wɛrɛ ta ka kuma muso sirantolantan kan farafinna gun kan ka kuma klɔbu ŋanaw ka ɲɔgɔndanba muso kunda. O ɲina san 2024 ɲɔgɔndanba be daminɛ sini sibiri novanburukalo tile 9 san 2024 na Marɔku jamana kan. N'an ko Ligue Africaine des Clubs Champions Féminines o ɲina san 2024 ɲɔgɔndanba be daminɛ sini sibiri novanburukalo tile 9 Marɔku jamana kan. Farafinna gun klɔbu seegi don minnu bena u niyɔrɔ ta a ɲɔgɔndanba ɲi kɛnɛ kan muso kunda. U dantigɛlen filɛ Mamelodi Sundowns ka bɔ Afrique du Sud jɔnjɔn tɛmɛnen b'ale bolo. Aigle de la Medina ka bɔ Sénégal. Edo Kunis ka bɔ Nigeria. University of Western Cape ka bɔ Afrique du Sud. FC Massar ka bɔ Égypte. CBE FC ka bɔ Éthiopie. Tout Puissant Mazembe ka bɔ RD Congo. Ani AS FAR Maroc jatigi. Kafu ɲɛmayaso bena dɛmɛ belebele kɛ ka ɲɛsin klɔbu nunu kelen-kelenna ma. Dolari wari 250,000 boɲɔnko min be bɛn sefa wari 91,000,000 ma. K'a kuncɛ ni sirantolantan ye cɛkunda cɛ kɔrɔbalenw ko don farafinna gun kan. CAN Maroc 2025 eliminatoire o ɲɛbila ɲɔgɔndanw tile 5 ani tile 6 labɛnniw be senna. Gurupu L kɔnɔna na jamana fila minnu ka kan k'u ka sɛbɛnw sɔrɔ n'an ko ka kalifiye ka taa CAN kɛnɛ kan hali n'a y'a sɔrɔ olu donna kulu in kɔnɔna na n'o ye Burkina Faso ani Senegal ye k'a sɔrɔ eliminatoire ma kuncɛ olu be labɛn na. U jamana kelen-kelenna degelikaramɔgɔw ye u ka sirantolantanaw tɔgɔw fɔ ka ban minnw bena u niyɔrɔ ta tile 5 ni tile 6 ɲɔgɔndanw kɛnɛ kan. N'o ye senegali degelikaramɔgɔ Pape Thiaw ani burukina faso degelikaramɔgɔ Brahma Traore ye. Burukina faso be senegali bisimila novanburukalo tile 14 na ta o ye tile 5 ɲɔgɔndan ye. Ɲɔgɔndan nunu nafan tile 5 ni tile 6 kulu in kɔnɔna na o ye ka ɲɔgɔndan kɛ ka jɔyɔrɔ fɔlɔ ta. Tile 4 tɛmɛnen kɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Burukina faso bolo jɔyɔrɔ filana o bɛ senegali bolo. VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traore kalaseli don.